Hapa hakuna kunyalewa na deni. Hapa kazi tu hakuna utiaji. Mwenzako akinyolewa chakotia maji. Wow boy, ini rege ya kinyozi. Inapendwa na wanati na wadosi. Haichagu sura, haichagu ingozi. Ikikupata, ikupata na mapozi. Look where we began. Kwako naza himta. Bogi yangu ya ghetto, tulitoka Maringo, tuko on the other side. Look who you become. Wase wanoma sana. Wasani wamesoma. Kuna mafubala na kuna majeneral. I remember good times, living in the east side. While I used to be so nice. I hope we can get to do it one more time. Kazi tu hakuna utiaji. Mwenzako akinyolewa chakotia maji. Wow boy, ini rege ya kinyozi. Inapendwa na wanati na wadosi. Haichagui sura, haichagui ngozi. Ikikupata, ikupata na mapozi. Blind to the haters. Where we come from, love is thy nature. Light up a big spliff, play some solid cater. East Kwama is full of good vibration, yeah. Platina madangari. We stepping in a jam session, smoking tree. Mbogi ya umojing na ya isili. Tunakula my vibes till the evening, yeah. Kurudi mayat, tunarudi na madranya. Tukiwa na squad, lazima tupande nganya. We've seen it all, we've been pushed to the corner. Only love can make us stronger. Yeah.